exclusive to Zayd Hype Man.
Oh, no, 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 no. Enzo kona zala kukona pansi na iwe. Kati sina fole, wenzo soba ma pressure na iwe. Baby, wenzo chito understand. Bati mama nika bwisi. Mama funa kutini kuleke ni kuzi ya iwe. Mama funa kutini fune bacha vena nguine. Siva ziva. Choka nawe Papa mama nisekeni Kune usefa musefa kumutima Siva siva kwa mene tachokela Baby nakula nawe Nanguba kambe ndiwe ule socha
Zayd Hype Mag.